nezinja zabona thukile nefuthi zishayela phansi. Fuli volume umntwana lengoma kunini ikhalela phansi. Aye mina ngizanga semithi please iqalele phansi. Abo sisi bendawo baningi nyabazi bathanda ukumnandi. Nezinja zabona thukile nefuthi zishayela phansi. Fuli volume umntwana lengoma kunini ikhalela phansi. Aye mina ngizanga semithi please iqalele phansi. Abo sisi bendawo baningi nyabazi bathanda ukumnandi. Nezinja zabona thukile nefuthi zishayela phansi. Fuli volume umntwana lengoma kunini ikhalela phansi. Aye mina ngizanga semithi please iqalele phansi. Abo sisi bendawo baningi nyabazi bathanda ukumnandi. Nezinja zabona thukile nefuthi zishayela phansi. Fuli volume umntwana lengoma kunini ikhalela phansi. Aye mina ngizanga semithi please iqalele phansi.
I'm gonna go home.